ni baduhaga shit dukabyo byatumye dufatiza indi sura nana bina marubanda rungira igirura ndagenda ndandura urugano ndarwanduza makete nenga ganguza ariko ikirwanda cyambuka nabaye mu nkiko n'abacamanza kana no kwereka isi ko nanduje ibiganza bwanjye kunzi igena nazi kuko ni faya twasangiye iryo shaza nibo bambera abahamya kurya isi hiti ni ukuba maso kuko iyo namenyekana ubu nari kuba nazo muhanda wakize mu bikoresho ufite fanda binza bagukubita mu cyico gusa gansa nuzi kuri ubu ni innocent man nubwo nakuze nabi navuye mu fireman muzatubera abahamya nibiba ngombwa rap ya rubanda itazitirirwa intagondwa
muzambera ubuhamya nibiba ngombwa kuko mbona nshobora kurushwa ibimenyetso kandi mbona nibyo bita ubutabera admin pro ni wo nzi kuva na kera
muzambera umuhamya
Siyo, naguhigira siyo, gahunga kakugezejo Baduhaye hayi nyinshi, batwima hayi dande fiti nunga mubiri Noni nzika yabo n'amatako mu buriri Manika niduhuza, mutuma tudahuza Uyu munsi muragwahe dore byinjira garutse Kibyimbe gipazuke n'ikibunuze zimeneke Uzambere ubuhamya urege izi guhabya Urukundo kuri gang imiru finga kuri enemies Black and zumbira homies
Uzambere umuhamya Kukombona nshobora
kurushwa ibimenyetso
kandi mbona nibyo bita
ubutabera
Admin pro
ubu nzi kuva na kera
Uzambere umuhamya nibiba ngombwa kuko mbona nshobora kurushwa ibimenyetso kandi mbona nibyo bita ubutabera Admin pro ni wowe nzi kuva na kera Uzambere umuhamya
nibiba ngombwa
kuko mbona nshobora
kurushwa ibimenyetso kandi
mbona nibyo bita ubutabera
Admin pro
Ni viva
con ga
Tu
cobona chobora
Conosque mi mente